Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ko te kaupapa o te kōrerorero i tēnei rā, i te kihini, in the kitchen.
E hoa, mā uau e āwhina ki te whakarite i ngā kai.
Ai, māku koe āwhina. Mā uau e tohu ne.
Tēnā, pihore ngia ngā riwai nei.
Kā pai, kia mutu tēnei, me aha.
Me horoi ki te wai. Ka tapatapahi ai ki tētahi naihi koi.
Me pēwhea te nui.
Me rite pea ki te pōro korowha te nui.
Kā pai, kua oti au ngā riwai nei te tapahi.
Makai atu ki te kōhua ina e nei. Ka waiho ai ki a koropupū. Nā, me tapahi ngā riki ina e nei.
He aha tāu.
He tohutohu i a koe.
E ngā mana, e ngā reo, e ngā karangatanga maha, nau mai, hoki mai, ki te īpāho o Everyday Māori, ko Hemi Kelly ahau.
Ko Āpera Woodfine ahau, nau mai hoki mai anō, e hoa mā.
Kua eke e hoa mā, ki te puni ko Tahirau.
Ko Tahirau, episode 100.
Ko Tahirau, we've reached episode 100. He mihi nui tēnei kia koutou katoa. E ngā kai whakarongo.
Thank you so much for following us and participating in this journey.
Ai, me mihi kātika ki a koutou. Please continue following, listening, liking, sharing. The reason that we create this resource is so that it can be used by anyone who sees value in it. Ahakoa kei whea rā, i tēnei haerenga o te ako i te reo. Ahakoa kei te pūtake tonu o te maunga. Ahakoa kei te pīnakitanga. Ahakoa rānei kei te taumata rāno o te maunga.
Kia ora tēnā koe hoa. Ai, ko te tūmanako, ka whaihua e nei puni ki te katoa.
Me mehi hoki ki te mātāwai, nāna tēnei kaupapa i tautoko āpūte anei. Also acknowledging te mātāwai who have supported both seasons of the Everyday Māori podcast, season 1 and season 2. I runga i te whāinga kia ukaipoa no te reo.
Tēnā rā koutou.
We really do love and appreciate the feedback that we get, whether that be online, and the way that you can get in touch with us online is through the Everyday Māori Facebook page or the Everyday Māori Instagram page, and also the email everydaymaori@gmail.com. I also really appreciate when people come up and say kia ora.
It's nice, eh?
Have a little kōrero in the street. Ko kei whia might be in, you know, I've been out and about in town at different kaupapa that aren't at all related to te reo Māori, but then all of a sudden someone comes up and says, hey, kia ora, I'm listening to the podcast, and then we have a little kōrero, and it might be in te reo or, you know, in English and te reo, and that's really, for me, is really special. Really special part of this journey.
Ka pai tēnā. Kia au hoki nei.
Nō reira.
Nō reira. Me ū tātou ki te kaupapa o te rā, ne?
Ai, me haere tonu ngā mahi. Me haere tonu ngā mahi. Me kaha tonu tātou. Ka pai. You've heard the kōrerorero i te kihini, in the kitchen, where I'm giving Āpera a hand in preparing some kai.
I te kihini.
I te kihini.
He wāhi tapu, ne?
He ara i te wāhi tapu. He wāhi noa.
He wāhi noa.
He wāhi noa. Nā te mea kei reira te kai. It's not a tapu place because kai is prepared there. But do you mean tapu in respect to, like, it's a special place?
That's what I meant.
yeah. Not tapu though. Remember, because wherever there's kai, that place is noa. So it's kind of free from tapu. So he wāhi motuhake. He wāhi motuhake.
Aye.
Special place.
Koera te kupu i kimi au.
Ka whai māu au kōrero, mā koe whakapākeha.
Mm.
Ka pai?
Ka pai. E hoa, māu au e āwhina ki te whakarite i ngā kai.
Mates, will you give me a hand in preparing the food?
Mm. We've got our māu au e structure happening here.
Which is great when you want to say, will you do something for me?
Mm.
Or you, whatever the verb is. Let's just do one example while we're here. Like, here we've got the verb āwhina, māu au e āwhina, you'll give me a hand. What about you'll call me?
Māu au e waia?
Māu au e waia. Ka pai.
Ka pai. And it can be a statement or a question.
Mm.
Don't need to change the structure at all.
Mm. Ka pai tēnā. So like, give me a hand.
Māu au e āwhina. Or āwhina mai.
Yeah, yeah, it could be that as well. Or as a tono, like, hey, will you give me a hand? Māu au e āwhina.
Mm. Mm. Little slight inflection.
Ko ia. Ai, māku koe e āwhina.
Yep, I'll help you.
So there's the response, if you want to use that. Māku koe āwhina. I'm going to use this phrase again. Māu au e tohu tohu ne.
Hmm. You give me instructions, right?
Ka pai.
You guide me.
Ka pai.
Tēnā pihorengia ngā riwai nei.
Tēnā. This could be used to kind of like get your attention or, you know, soften the request that follows, which is peel these spuds.
Mm. Pihorengia.
Pihorengia. Pihore is the tūmahi, to peel. Pihorengia, tūmahi hāngu. So I'm giving an instruction. Pihorengia ngā riwai nei.
Mm.
Peel these spuds.
These spuds, yeah.
Ka pai, kia mutu tēnei meaha.
Okay. When I'm finished this, what should I do? Kia mutu. I like this. Kia mutu tēnei. When I reach that point, when this is finished, what should I do? Meaha.
Meaha. It could be meaha because me can be an active or passive sentence. We haven't carried on the sentence. So it could be implying, what do I do? Or what do I do with these?
Mm, okay.
Like with the spuds.
Mm.
Either. We're not sure exactly, but it could be either. What do I do? Or what do I do with these? Meaha. Meaha e nei. Meaha au.
Mm. Could we say kāha?
Kāha. Kāha au? Like what will I do? Kāha au?
Mm.
I want to use me because like what should I do?
Okay.
And I'm looking for your guidance.
Mm. Kia ora. Koe nei tāku. Me horoi ki te wai, ka tapatapa hi ai ki tētahi nai hi koi.
This is like a Edmund's cookbook method, you know, to recipe.
Tika.
Me horoi ki te wai, so they need to be washed. So we're talking about the spuds. Me horoi ki te wai, need to be washed with water.
Mm-hmm.
The key in both of these sentences here is talking about what we're going to complete the action with.
Mm.
So we're going to wash them with water. Ka tapatapa hi ai ki tētahi nai hi koi, and then cut them with a sharp knife.
Mm.
These really are great phrases if you're in the kitchen and working with tamariki, giving them tohu tohu about what to do and what to do next. We've got a lot of me because this needs to be done and this needs to be done. And when we're completing action with something, we can use ki. Me horoi ki te wai, ka tapatapa hi ai ki tētahi nai hi koi. What's this ka ai doing? It's like ka tūmahi ai. It's like kātahi ka, and then.
And then, okay.
That's how I would translate it. So wash them with water and then cut them with a sharp knife.
Mm.
Wherever we see ka ai, like, it's often following a tohu tohu, you know, some action before, and then we've got and then.
Hmm.
Anei taku kōrero. Me pewhia te nui.
How big? relating to how big should I cut them?
Yeah? Ai. Mana. Ai, how big? How big should I cut them?
Nui being a noun here, right?
Me pewhia te nui, me pewhia te āhua.
The size, right?
Yeah, the size.
Mm.
Yeah. How big should they be?
Mm.
What size?
What size? Merite pea ki te poro korowha te nui.
Merite pea, like similar to merite pea ki te poro korowha. Poro korowha is a golf ball.
Mm.
So like a similar size of a golf ball or similar to a golf ball in size.
Mm.
How's my translation skills? You get it, kua mau?
Kua mau, merite pea. So maybe about, you know,
the size of a golf ball.
Mm.
Ki te poro korowha te nui. Now, if we're talking normally, like me and you face to face in the kitchen doing this, I would probably just say me pene te nui.
Mm.
And like my hand gesture.
Yeah.
Me pene te nui signals like how big. But, you know, here's a way we can give the size of something and say, oh, merite ki te poro, neti poro te nui.
Mm.
Or merite ki te ringa ringa te nui.
Mm-hmm. Merite ki te arefana te nui.
Horokai. He horokai koe. Anei tāku. Ka pai, kua oti iau ngā riwai nei te tapahi.
Cool. I've finished cutting these potatoes.
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 Alright. We've got a tuāhua oti.
Mm, I've translated that poorly, haven't I?
No, I think that's great. That's what we'd say in English.
Okay.
Yeah. But just, we want to be mindful of the structure in Māori. Kua oti iau, when using a tuāhua oti, like oti, tutuki, pau, I comes before the pūtake.
Mm.
So it's been completed by me. Yeah. I've finished cutting the spuds.
Mm. There's another one where we can rearrange, like most of our tuāhua oti reringa. Kua oti ia hou te tapahi ngā riwai nei.
Mm.
Does that work also?
Yeah, e kuro se se kua oti ngā riwai nei te tapahi iau.
Mm. Well,
versatile.
Ngā ara e toru. Ko tāku, makaia atu ki te kōhua inai nei. Ka waiho ai kia koropupu.
Makaia. Kei te mohio koe ki te kupu nei.
Mm.
Maka.
Maka.
Maka. Maka he rite ki te whiu.
Mm.
Whiua.
Ah, tērā whiu. Mm.
So, place or put, maka.
Mm.
And then the passive, makaia atu ki te kōhua ināianei. So, place them or put them in the pot now.
Mm. Mm.
Maka can also be throw, like whiu. But in this context, we don't want to throw the spuds in the pot. We're going to put them in the pot or place them in this pot.
Mm.
Often we're looking for this word like, oh, I want to say put these in the fridge, you know, like, and sometimes we'll say hoatu enei ki te pauaka makariri, which is great. He tino Māori te rawhakaro. It's like you're giving them to the fridge. We wouldn't say fiua enei ki te, I mean, I wouldn't, because that would be like throw.
Mm.
But a word we can use is maka when we want to put something in something.
Kia ora.
Makaia e nei ki te pauaka makariri. Like, place these in the fridge.
Mm. He tino pai ki au te rere o te kupu. Yeah. Makaia atu.
Makaia atu.
Sounds nice.
My kuia used to use this word all the time. One of my nannies, yeah, nanny Mona. Makaia atu te, yeah, like to put or place things somewhere. Mm. And then we're going to leave them there to boil. Like, ka waiho ai kia koropupu. And let them boil.
Mm, so we've got two tohu tohu in the sentence. And in the second one, just like the one earlier, we've got ka ai.
Ai tika. So we've done something and then we're going to...
Then we're going to waiho.
Leave them.
Leave. Mm. Kia koropupu and to boil.
Kia koropupu.
Mm. Nā, me tapahi ngā riki nai nei.
Now you must cut the onions.
Riki? Oh, they aren't leeks?
No, well, it's an onion. Riki is an onion. Huh? But a leek is also a type of onion.
That's true.
Well, you've got aniana or riki for onion. And I'm like, well, what are you doing while I'm doing all this? Hea tau. What are you doing?
Ko tāku, he tohu tohu I a koe.
Oh, you're telling me what to do.
Yeah, that's my mahi.
Pēnei au I te āwhinau I a koe. I thought I was just giving you a hand. Kāti, koe rā te kōrero rero. Inai nei, kua mōhio tātou, kua mōhio ake tātou, ki ngā kupu me ngā kianga oroto, no reira, kia hoki ki te whakarongo.
E hoa, mā uau e āwhina ki te whakarite i ngā kai.
Ai, mā kuko e āwhina. Mā uau e tohu tohu ne.
Tēnā, pihore ngia ngā riwai nei.
Kā pai, kia mutu tēnei, me aha.
Me horoi ki te wai, ka tapatapahi ai ki tētahi naihi koi.
Me pēwhea te nui.
Me rite pea ki te pōro korowha te nui.
Kā pai, kua oti au ngā riwai nei te tapahi.
Makai atu ki te kōhua ina e nei. Ka waiho ai kia koropupū. Nā, me tapahi ngā riki ina e nei.
He aha tāu.
He tohu tohu i a koe.
Ko te wāhanga whakamutunga tēnei o tēnei puni, ka whakarāpopotohia ngā kōrero, ā, ka rere hoki e tahi pātai. E hoa, we've got this phrase in the first and the second line. We're starting off with mā, māu, māku, māna. I just want to say a few sentences and māu e whakapākehā ne, kapai?
Kapai.
Mā koutou hoki, te hunga e whakarongo mai ana, e whakapākehā, e whakamaori aku kōrero. So, will you pick up hana? Or like, you pick up hana?
Mau a hana e tiki?
Ka pai, ka pai. I will teach you.
Māku koe e whakaako.
Ka rawe, ka rawe. So the main thing here, e hoa mā, is that what follows the first kupu is the other person in the equation. Mau a hana e tiki. Māku koe e whakaako.
Yeah, that's quite a different whakaaro to the way we would say it in Te Reo Pākehā. Yeah.
Aye, and sometimes that leads our whakaaro when we're learning or speaking te reo and we say things like, māu e tiki a hana, like you will pick up hana. Māku e whakaako koe. And that's incorrect. All right.
Kia ora.
Ko tahi anō. I will direct you.
Māku koe e tohu tohu.
Ka pai. Māku koe e tohu tohu. Māku koe wai a popo. I'll call you tomorrow.
How would you say they will pay the bill?
Ooh. Mā rātou te nama e utu. Now that one could go both ways. Mā rātou e utu te nama. Why that one and not the other ones? Because the other equation in that sentence is not a person.
I see.
It's the bill.
Mm.
Whereas in those other examples, we're dealing with a pronoun or a name of a person.
Kia ora. Good distinction.
In our last episode, we looked at ka ana, ka tūmahi ana is like whenever. When we see ka tūmahi ai, it's and then.
And then.
He rite ki te kōrero, ka tahi ka. Kātahika. We're at this level now where we're like got different variations of similar, you know, kōrero.
Māku koe e tuku tētahi tētahi reringa, hei whaka Māori.
Kōrero mai.
Make your bed, then brush your teeth.
Mahi a tō moenga, ka taitaia i o niho. O whakapaitia tō moenga, ka taitai ai i o niho.
Kia ora. Taitai.
Ai, taitai, taitai. O waku waku.
Waku waku.
Waku waku i o niho.
Wow.
Paraihe.
He kupu tērā i te reo hapanihi hoki.
Nē.
Waku waku.
Hea te tikanga.
Ko te excited.
Nē. Waku waku ana. Anei tētahi. Wash the dishes and then dry them.
Horoi a ngā rihi. Ka...
Whakamaroke.
Ka whakamaroke ai.
Ka pai tēnā.
Koeira noiho?
Koeira noiho, ai. Horoia ngā rihi ka whakamaroke ai. Because we already know what the object is. Yeah.
Don't need to say it again.
Sometimes we don't need to say it again.
What about horoia ngā rihi ka whakamaroke ai ki te dishcloth?
Ki te taura.
Ki te taura.
Taura.
Rihi.
Rihi. Koia. Finish your work and then come and sit down.
Whakamutua Whakamutua tō mahi.
Ai.
Ka haere mai ai ki te noho.
Ka pai.
Ai.
Ai. Whakamutua tō mahi, ka haere mai ai ki te noho.
Mm.
Karawe, karawe nā tauira e hoa. Nā, hei whakatepe. To conclude, there was a kupui introduced to say put or place in or on. Heaha no te kupu?
Maka. Maka, ne?
Maka. Mm. Hea te tūmahi? Hangu?
Makaia.
Makaia. Hea hui rite ki te ingoa, ne? Sounds like a name. Mm. Makaia.
Makaia.
So place these in your bag.
Makaia e nei ki tō peke.
Ka pai, ka pai. Put these on the table.
Makaia e nei ki runga i te tepu.
Ai, ka pai. Put the bags in the car.
Makaia ngā peke ki te motoka.
Ka pai, koia, koia. Makaia e nei ki tō peke, ki te tepu, ki te motoka, ana. Koira.
Kā rau e hoa, koira ngā kōrero mō tēnei wiki, tēnā rā koutou, i tō whai mai, i tēnei puni.
Ko tahi rau.
Ko tahi rau, ai.
Ko tahi rau. A te rā wiki, ka hoki mai anō māua, ko te puni, ko tahi rau, mā tahi. Hei ko nā mai.
Hei ko nā. Everyday Māori is supported by Te Mā Tāwai.
Kia ukai pō anō te reo.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.